ha se trap ke pina tsa ko kasi e fo tsex a tlang ke metsa karasi ko pontekele dipiri tsa malasi tsepedinyana ke tle ke ntse babalasa tshomi homonatsi tshomi homonatsi tshomi homonatsi tshomi homonatsi ha se trap ke pina tsa ko kasi e fo tsex a tlang ke metsa karasi ko pontekele dipiri tsa malasi tsepedinyana di tle ke ntse babalasa tshomi homonatsi homonatsi Chumi humonati, sho humonati, sho. Bare monate ke monate ga phone timi. Sony we need control your living. Popo yipidis, manona kitile no monyobela. Why you sex the girls? Awo no monyobela. Why you sex the girls? Bare monate ke monate ga phone timi. Sony we need control your living. The popo yipidis, manona. No moño bela, everybody why you sex the girls? Oh, no moño bela, everybody why you sex the girls? Hey,
woku mutsega ikokota le piano angazi.
Ubani?
Respect eba.
Ubani?
Waisa, waisa. Poison! Poison! I'm a new boy!